andachimsafi.com.
Kichwani anakuja maswali, ameumbwa kaumbika properly, muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.
Baby duro, let me kiss you, mwah, mwah. Sinche nkangu, welamba baby, mwah, mwah. Kwengine sinajagu, don't cheat me, mwah, mwah. Nishagota kwa kitu, nika kama mtoto, mwah, mwah.
Cinderella, eziza kombolela. My sweetie, my painkiller. Kwa media tutwe bila. Cause you are mine.
You are mine. Oh, oh. My only desire. Na kupenda vibaya. Never let me go. You are mine. My only desire. Na kupenda vibaya. Never let me go.
Ameniteka yani tutali. Namfikiria namtafakari. Kichwani anakuja maswali, ameumbwa kaumbika properly, muda wote namuwaza. Muda wote namuwaza.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.